najimsafi.com
KP Money. Mie king'ang'ani siriring'ang'ania, adi penzi lako nikalipata, ila mwenzangu penzi ukatia dua, na siamini umeniacha. Nilidhani penzi langu moja kwa moja, mwenzangu tani, penzi langu kati ya vioja. Nimekaa nimefikiria kuona wake ni maua, kuna muda nachanua na kuna muda na fifia, wenda nilikukosea, ila bora ungeongea, ulichofanya umekosea, bila macho kapotea da, moyo wangu
nona nona,
macho yangu
hayakuona ona,
moyo wangu
nona nona,
macho yangu
hayakuona ona,
moyo wangu
nona nona,
macho yangu
hayakuona
Sema unataka nini kama movie zipo ndiani, ama masonge ni mbega masharukan, 001 wambio patikani, nagopa siku teke kina gide majiran. Maume ondoka kisa ugali na bamia, eto menchoka kisa sinatamia. Maume ondoka kisa nina kibamia, ela lotaka mbona nisha kutumia. Maume ondoka kisa ugali na bamia, eto menchoka kisa sinatamia. Maume ondoka kisa nina kibamia, ela lotaka mbona nisha kutumia. Nilikosea ila bora ungeongea, ulichofanya umekosea, ambela macho ukapotea da, moyo wangu
nona nona,
macho yangu
hayakuona ona,
moyo wangu
nona nona,
macho yangu
hayakuona ona,
moyo wangu
nona nona,
macho yangu
hayakuona
ona na 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 na, na.
Ila bora ungeongea, ulichofanya umekosea, bila macho ukapotea da, moyo wangu
nona nona,
macho yangu
hayakuona ona,
moyo wangu
nona nona,
macho yangu
hayakuona ona,
moyo wangu
nona nona,
macho yangu
hayakuona
ona.
Pakua ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.